Sithatheni iBhayibhile zethu sitshile kwincwadi kaMateyu chapter 5 verse 13. Ncwadi kaMateyu chapter 5 verse 13. Saqhubekeka nentshumayelo yasentabeni. Sithethile kweziveki ziphelayo. Sithetha ngesimilo okanye impawu ezizawubonakala kubantwana bakaThixo kwaye nakubantu abaza kulidla ilifa ubukumkani bamazulu. So if azikho ezampawu yabonakala ukuthi asinandawo ebukhoneni bukaThixo. Namhlanje sawufunda kuchapter 5 verse 13. Funa ngohlobo phaya. Niyityiwa yehlabathi mina ke ukuba ityuwa ithe ayaba nasongo yothiwani na ukuvakaliswa. Ayisalungele nto kukulahlwa phandle kuphela inyathelwe ngabantu. Baba Thixo Nkosi yethu ngiYesu Kristu, Jehova simakade siyakubulela kakhulu ngezwi lakho, izwi lakho lifundiwe kule ndawo kwaye izwi lakho linguwe simakade wadala ngalo ngaphambili Thixo wethu. Siyakuthandaza ukuthi udala into entsha ngalo ezimpilweni zethu. Senze Nkosi yami siziqonde ukubaluleka kwethu njengabantwana bakho kwaye nomsebenzi Nkosi kumele ukuthi siyawenza. Ndiyakuthandaza kule ndawo ukuthi unizalise ngumoya wakho oyingcwele, unifihle kumsebenzi waseCalvary kuze simakade lingazokuthintela ukusebenza kamoya kule ndawo ngegama likaYesu Kristu. Amen. Amen. Kasingena kule ndawo iBhayibhile ithi siyityiwa yehlabathi kwaye ndizawuthetha phantsi kwesihloko esitsho ukuthi siyityiwa yehlabathi. Amen. Mhlawumbi asikayifumani intsingiselo yale nto kodwa sayifumana kwamsinyani. Kunemibuzo namhlanje emithathu ifixesha lizandivumela endifuna siyiphendule ukuba siyityiwa yehlabathi njani and kwaye singanesongo njani and kwaye ukuba ityuwa iye yalahlekelwa sisongo ingabuya ivakaliswe njani. Amen. And kwaye yonke lo mibuzo siyifumana kule vesi, so sizawuthetha ngayo namhlanje. Ndizawuzama ukuthi ndiyiphendule. Ibandla kumele ukuthi libe nobudlelwane nehlabathi. Kodwa umbuzo kumele obo budlelwane ukuthi ibe budlelwane obunjani. Amen. Abanye abantu ke baye baphikisana ngale ndaba ukuba ibandla kufuneke lohluke ngokupheleleyo ehlabathini. Singabi nabo nobunye nje nobuncinci ubudlelwane nehlabathi. And kwaye loo nto sibona ngeenkolo ezininzi. Inkolo abantu bathi bokuyamkela lo nkolo basuke ekuhlaleni bahambe bayozihlalela kuloo ndawo kwaye naseRoma le nto yenzeka khona abantu abathathe iivawu ezithile kwenzele bangahlali phakathi kwabantu bazityobhe ngabanye abantu. But kwelinye icala kukho abanye bathi ukuze siliwine ihlabathi funeke sifane nehlabathi and bathi funeke sisebenzise umculo wabo, sinxibe ngendlela yabo and kwaye xa ujonga kakuhle namhlanje amabandla amaninzi aye azikopa izinto zebandla, izinto zehlabathi bazifaka ebandleni. Umfundi abefundisi bakhona babona ngendlela abanxibe ngayo, nabantu abakhona ebandleni banxiba nje ingathi baye epatini, unxitywa nje umntu ngendlela afuna unxiba ngayo. Occasionally umfundisi uzambona ethukisela. Amen. Ngoba ufuna ukwamkeleka enkwaye bathi bafuna abathi seeker sensitive ke bekuthetha ngayo. Kodwa abangcwele kasizijonga zombini ezo ndlela, ayondlela uThixo afuna ukuthi ibandla lakhe libe ngayo. Amen. Ikhona indlela athetha ngayo kwaye sayibona apha kulo myalezo kayithetha ukuthi siyityiwa yohlabathi, ukuthi loo nto ithetha ukuthini. Amen. And xa sijonga kakuhle aba bantu bazabayityiwa yehlabathi kumele kuqala ikanti ngabantu abazanayo kunye noYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wempilo zabo. Ngoba kuchapter 5 uqala kuverse 3 uyophela kuverse 10 phaya ibonisa isimilo somKrestu, ibonisa impawu yomuntu osindisiweyo ngokwenene nangenyaniso. Ithi iBhayibhile bangamahlwempu ngokomoya enkwaye banobulali, banxanelwa belambele ubulungisa, banenceba enkwaye ngabaxolisi enkwaye aba bantu ngenxa yokuba benjalo ezimpilweni zabo ihlabathi alizokubathanda. Amen. Yazi mos that one person ufuna izinto zihambe ngendlela, khumbuza utishala ngehomework, xa ukotshwa kakopi, zonke ezo zinto. Umntu onjalo utheni akathandwa eklasini, kude kuthiwa nangoku utishala ngumamakhe. Amen. So funeke siyazi bangcwele, ngenxa yokuba senza njalo sizawufumana utshutshiso ezimpilweni zethu. Amen. Sitshutshiswe ezimpilweni zethu, but ithi iBhayibhile kumele sivuye sigcobe ngoba umvuzo wethu umkhulu emazulwini. Amen. So sinento uThixo azasinika yona ukuba sithe satshutshiswa ngenxa yevangeli, and kwaye uba uye watshutshiswa ngenxa yokuba ungumKrestu, loo nto iba khona empilweni yakho ikubonise ukuthi ngenene nangenyaniso nguye umntwana kaThixo. Amen. So singabantwana bakaThixo occasionally funeke sifumane ukutshutshiswa ezimpilweni zethu. Masijonge le ndaba ukuthi xa iBhayibhile sithi siyityiwa yehlabathi ithetha ukuthini. Amen. Sithetha ukuthini? Ngexesha uYesu Kristu wayethetha la mazwi kubafundi bakhe esithi kuba niyityiwa yehlabathi, indlela ababeyiqonda ngayo ayifani nendlela esiqonda ngayo namhlanje. Amen. Khona indlela ubufuna udistribe ngayo namhlanje ukuthi uyigold, nje amagama amnandi, ungathiwe uyityiwa yehlabathi. Amen. But bona babeyiqonda ukuba uthetha ukuthini, and kwaye ukuze siqonde siyazi ukuba uthetha ukuthini, funeke sijonge intsingiselo yale nto ngela xesha. Amen. Okokuqala, ukuba ityiwa yehlabathi ithetha ukuthi amaKrestu abalulekile. Amen. Abalulekile ngexesha babephila phantsi kwalo, phantsi kolawulo lwamaRoma. Ngela xesha into eyayisenzeka, amaRoma wayekholwa ayikho into ebalulekileyo njengetyiwa. Inye qha into eyayibaluleke ngaphezu kwetyiwa kubo yayililanga. So ityiwa yayiyinto yexabiso, in so much that amajoni abantu ababekhona eRoma ababesebenza xa bebhatalwa babebhatalwa ngetyiwa. Amen. Babebhatalwa ngetyiwa, and kwaye ide kubekho ifrase ethi he's not worth his salt. Ithetha ukuthi lo mntu yayifrase esukela kulona ukuthi bengafanelanga ukuthi ubhatalwe le tyiwa ayinikiweyo. Amen. So ngokujonga le nto siye sibone ukuthi amaKrestu ehlabathini, even if ihlabathi aliyazi, sibalulekile ehlabathini. Amen. And kwaye sibalulekile kuThixo wamazulu, ngoba ukubaluleka kwethu kubonakala kwinto yokuthi wathumela unyana wakhe ukuthi azofela ityala lesono sethu. Amen. And kwaye kwesibini, ukuba ityiwa yehlabathi kuthetha ukuthi amaKrestu ayalondoloza alondoloza ukuhlala ekuthini lungonakali. Amen. Liyagcina ukuhlala ukuze kungonakali. Amen. Ndizayicacisa le nto. Into eyenzekayo ngela xesha ityiwa yayisetyenziswa ukuze ilondoloze izinto. Amen. Even if usuke ezilalini, xa kuxhelwe inkomo, ixhelwa la nkomo ithathwa isikhumba sayo sigalelwe ityiwa. Laa tyiwa yenzele uba isilondoloze and kwaye singazobola esasikhumba. And kwaye nangela xesha ukutya okunintsi kwakuthathwa, izinto zazithathwa zigqunywe ngetyiwa kwenzele zizolondolozwa okanye zigcinwe zisefresh, zigcinwe zifresh. So if uba nalo mfanekiso engqondweni wakho, ihlabathi nalo lonakele sisono. Amen. But amaKrestu akhona ukuze alilondoloze ihlabathi, alilondoloze ihlabathi. IBhayibhile ithi kayithetha kakuhle, ihlabathi into eliyenzayo liyela ngenxa yokuthanda isono bayayithintela inyaniso. Masiyeni phaa kwabaseRoma 1:28, funa ngohlobo phaya kwiivesi ezingasentla ithi phaya bayayithintela inyaniso and ngenxa yokuba beyithintela inyaniso kuye kuqhubekeke kubekho ububi ngobubi obenzekayo ezimpilweni zabo. Kubonakala abantu besenza izinto ezingamahlazo, izinto ezingamanyala ngenxa yokuthi bengazani noThixo wamazulu. Phaya kuncwadi yabaRoma chapter 28 verse 32 ithi phaya njengokuba ke bekumangele ukuhlala bemazi kakuhle uThixo, uThixo wabanikela engqiqweni engacikidekileyo ukuba benze izinto ezingafanelekileyo, bezele yiyo yonke intswela bulungisa okungendawo ukubawa ulunya, bezele ngumona kukubulala zinkani yinkohliso bubumenemene abangena kuqonda, abaphuli bemiqondiso abangenabubele abangenatarho abangenanceba. Bona bathi besazi kakuhle isimiselo sikaThixo sokuba abo bazenzayo izinto ezinjalo bafanelwe kukufa, banganeli kukuzenza basuke bakuthakazelele, bathakazelele nabo bazenzayo. Amen. And bangcwele singathi kasijonga kahle even the last part yale verse ithi bayabathakazelela abo bazenzayo, i role models zethu zenza izinto eziphume ecaleni but siyazikhwabela izandla. Amen. Singangazenzi zonke ezizinto but abo bazenzayo sibaqhwabela izandla. Amen. So kufuneke sijonge indlela esenza ngayo and kwa indlela singayo. Ithi iBhayibhile kuba sithe uThixo ethetha nathi uye asiyekele. Amen bangcwele. Xa uthethwa pha ithi eli gama ithi wabanikela kukuba yekele ukuthi bayenze yonke into abayifunayo ngexesha abafuna ukuyenza ngalo. And kwaye nasempilweni yomKrestu uThixo uyakwazi amvule umKrestu enze yonke into ayenzayo ukwenzele le nto ayenzayo izobonakala and kwaye avele ehlabathini abantu bahlekise ngaye. Amen. So funeke siyazi bangcwele sijonge ukuba uthethile empilweni zethu uThixo, funeke singumamele ukuthetha kwakhe. Ngenxa yokuba bethande izinto beyithintela inyaniso, iinkolo ezikhona ziye zonakala endaweni ukuthi zikhonze uThixo nguye and kwaye uThixo ophilayo, bakhonza izinto zabo and kwaye nosapho usapho amasapho ifemeli ziye zonakale ngoba akukho thando kulo and kwaye amashishini urhulumente yonke into iyonakala ngokuba aba bantu abanayo indlela yokuphila. Amen bangcwele. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle phaya kuze bazele kubo bonke ububi ukufa and kwaye zonke ezi zinto. So xa sijonga kwezi vesi bangcwele siyabona ukuthi ihlabathi lonakele. Ihlabathi lonakele bangcwele and kwaye nakasijonga from ekuqalekeni oko konakala kwehlabathi emveni kokuba uAdam noEva edlile kumthi uThixo abatheza bangadli kuyo, siyabona kuchapter 4 uKhayene bulala uAbheli and kwaye uqhubekeka apho ukufa kwenzeka amadoda abulalana and then kuchapter 6 uThixo ithi iBhayibhile waye wazisola ukuba emenzile umntu ngenxa yokuba ububi obuninzi busenzeka ezantsi emhlabeni. Ithi phaya kuchapter 6 incwadi yeGenesis 5:7 wabona uThixo ukuba ububi babantu bandile ehlabathini, konke ukuyila kwengcinga zentliziyo yabo kububi bodwa imihla yonke. Wazohlwaya uYehova ngokuba emenzile umntu ehlabathini, kwaba buhlungu kuye entliziyweni. Wathi uYehova, ndiya kumcima umntu endimdalileyo angabikho ehlabathini, kuthabathela emntwini kuse ezinkomeni kuse ezinambuzaneni kuse ezintakeni zezulu ngokuba ndizohlwaya ngokuba ndizenzile ezo zinto. Amen. Thixo wathi ndizalitshabalalisa ihlabathi endilenzileyo And then lendo yaqhubekeka ku chapter 11 kuncwadi ye Genesis abantu bayaqhubekeka uthe uThixo emveni konogumbe hambani hambani niqhame nande ehlabathini bathi ababantu asiyindawo sizawukhonza kule ndawo sikuyo asizokumamela uThixo wamazulu amen so ukunakala okuninzi kuyenzeka and then uThixo wafaka abantu bathetha ilwimi ngelwimi and kasithi fast forward kwincwadi kwa lapha kule ncwadi yeGenesis chapter 18 chapter 19 isixeko saseSodom naseGomora uthi uThixo ke thetha kakuhle kuchapter 18 ndizokuyitshabalalisa iSodom neGomora athi uAbraham uba ufumene amalungisa kwisixeko saseSodom neGomora ngaba uzasitshabalalisa na amen I think waqala ku-10 uba ufumene amalungisa ayi-10 phaya eSodom neGomora ngaba uzasitshabalalisa na kwafumaneka uba phaya akufumaneka abantu abayi-10 ababengamalungisa eSodom neGomora and then wamuva down to 1 wathi Thixo uba ufumene umntu oyedwa phaya olilungisa ingaba uzayitshabalalisa na ingaba uzayitshabalalisa na iSodom neGomora wathi uThixo no ndizowulinda amen bangcwele ibuye ithi siyityiwa yehlabathi ngokuba siyalilondoloza ihlabathi ukuba abangcwele babengekho ehlabathini ukuba besingashumayezi kwaye sipromota ubulungisa phakathi phakathi kokuhlala inye into ebeza kwenzeka yichaos yodwa kukonakala kodwa ehlabathini kodwa ngenxa yokuba bekhona abantu abashumayela inyaniso abantu abamele ubulungisa ihlabathi elisiphila kulo lilondolozekile kwaye lisagciniwe kumgwebo kaThixo kodwa one day uThixo uza kuza alithathe ibandla lakhe emveni kokuba alithathile ibandla lakhe umsindo wakhe ahlele ezantsi emhlabeni njengokuba wayehlela iSodom neGomora amen but ngenxa yokuba kwakukho amaKrestu umgwebo wakhe wawugcina amen siwagcina siyagcina umphakathi siyagcina ihlabathi ukuthi lifumane umgwebo kaThixo njengoba sithethile apha kule ncwadi kuchapter 18 uAbraham ethandazela umtshana wakhe uLothe ngenxa yalonto ngenxa yoba kukho ilungisa umgwebo kaThixo wama kancinci Amen wama kancinci andikwaye namhlanje umgwebo kaThixo samile kancinci but one day uThixo uzalithatha ibandla lakhe andikwaye ligwetywe ihlabathi esiphila kulo andikwaye siyalondoloza ihlabathi ngokuthi sithandaze ngalo amen ngokuthi sithandaze ngalo ithi kayithetha kakuhle kwincwadi kaAmos chapter 7 verse 2 kwathi yakugqiba ukuyidla imifuno yelizwe ndathi mna Nkosi Yehova khawuxolele wothini na uYakobi ukuma kuba mncinane amen uThixo apho wayehlwaya uSirayeli kodwa indoda kaThixo yama yathandaza amen so siyalondoloza nathi ihlabathi ngothi ngenyimini xa sithandaza sikhumbule silikhumbula ihlabathi sithandaze ngalo and kwaye siyalondoloza ihlabathi ngokuthi sibanike i-influence yobulungisa ngamanye amaxesha umntu engasindiswanga kodwa uba uye wafumana umfutho wabantu abasindisiweyo uye umntu onjalo akwazi ukuthi abe nabo ubulungisa obukhona empilweni yakhe andithetha ngobulungisa obusindisayo Sityiwa yehlabathi bangcwele ngoba into esiyenzayo sizisa unqano kwizinto zikaThixo amen sizisa unqano kwizinto zikaThixo into yenzekayo xa usidla ukutya okunetyiwa into yenzekayo uyanqana manusela amanzi kakhulu if uya kwibar ezikhona ngoku ezenzekayo babeka ityiwa pha umuntu osele ithodi yakhe atithiwe but laa mntu ucinga uba uyazinceda yena but aba bantu bona banento abayaziyo uba ukhe wasela ityiwa uzawunqanwa ngakumbi nangakumbi amen and kawunqaniwe uzawuphinda uthenge okunye utywala amen endapha imali yakho iphela ngoba utheni udla ityiwa ngokunganiwe okokoko and ba usela amanzi anotyiwa into leyo eza kwenzeka uzawunqanwa uzawunqanwa okokoko enkwaye nehlabathi lenza loo nto kubantu bakathixo lenzela ukuthi abanye abantu banqanelwe izinto zikathixo amen and kwaye basinqanelwe izinto zikathixo siya ithi ibhayibhile sokoneliso amen khumbula intokazi equleni yaye yafumana amanzi okuphila ampompozayo empilweni yakhe amanzi ya-eti yokunxanwa abe ngumthombo wamanzi empilweni yakhe so funeke siyazi bangcwele zizinto ezo kukubaleka kwempilo zethu ebomini bethu kukubaleka kwamakrestu and kwaye kufuneke siyazi abantu esingabo ehlabathini amen if uyakwazi ukubaluleka kwakho uyayijonga nendlela ophila ngayo ngoba uyazazi utheni ubalulekile amen ubalulekile phambi and ithi ibhayibhile kayithetha kakuhle phaka sidlula kule vesi ithi phaya niyityiwa yehlabathi nina ke ukuba ityiwa ithe ayaba nasongo yothiwani na ukuvakaliswa amen yothiwani na ukuvakaliswa so funeke siyazi bangcwele sawuqhubeka sibe neso sibe nesongo empilweni zethu ela gama isongo uthetha ukuthi ukuvakala kwetyiwa amen itaste lena yetyiwa izawuhlala ikhona ebomini bethu xa singumehluko amen xa singumohluko if wena if uthatha ityiwa uyigalele kwenye ityiwa akho nto uyenzayo amen ityiwa funeka kuyigalele kwinto engafaniyo nayo kwenzele izokuba ngumahluko amen so if uthatha ityiwa uyigalela kwenye ityiwa izokwenza nto yiloo nto funeke ehlabathini sibe ngumehluko ngokuba xa singumehluko ehlabathini xa singumehluko ehlabathini sizathi xa sizifaka kube khona umehluko amen but ukuba siyafana nehlabathi akhona nanye into esiza kuyenza ifana noba ufaka inyama enyameni okanye iveje evejini amen akho nto nje ezawuvakala imnandi but uba uthe wafaka ityiwa kwiveje okanye kwinyama uba khona umehluko lithi ihlabathi linobuqhophololo thina sinyaniseke lithi ihlabathi lingayigcini iminqophiso kodwa thina siyigcine iminqophiso lithi ihlabathi lithukisela sisithetha amagama akhayo kwabanye abantu lithi ihlabathi lisonwaba ngendlela ezingamkholisiyo uThixo sizonwabise ngokuthi simzukise uThixo wamazulu amen and kwaye sizaba nesongo njani okanye sikhule kwisongo sethu kasithi sifake ityiwa kwindawo apho uThixo angahlonelwa khona amen kwindawo apho uThixo engenziwa kuzo ukuba ityiwa ihleli phaya kuthiwa indolani isipoponi setyiwa isipoponi okanye isalt shaker ne okay salt shaker i-useless bangcwela amen ide ifakwe enyameni and then ibe yinyama e-right amen so ba isephaya esipoponini akho nto nje iyenzayo kubanye abantu kodwa xa sithe yafakwa yafafazwa kwindawo ezithile iye ibe ngumahluko and kwaye nantsi enye into funeke singakhathazwa bubuncinci bethu amen ngoba ityiwa mosiyayazi ngathi incinci and awufaki into eninzi ka ufaka ityiwa sethu ungayifaki yonke ityiwa faka nje kancinci umahluko uza kwenzeka so funeke siyazi phakathi kwabuncinci bethu uThixo angayenza imisebenzi emikhulu ezimpilweni zethu emveni kokufa kukayesu krestu kwakukho abantu abamlandelayo abayi-120 amen aba bantu into ababayenzayo baye bayitshintsha baye bashumayela ivangeli ubungqina obunikwayo ngaba bantu kuthiwa aba bantu bayithi turn the world upside down ngendaba ezilungileyo kodwa ekuqaleni yayingabantu abayi-120 qha bashumayela ivangeli kwaye bayithatha ivangeli bayisa kwindawo zonke. So funeke sithi xa sijonga ingathi sibancinci sikhumbule ukuthi asikho bancinci, yes sibancinci kodwa sihamba noThixo omkhulu. Amen. Sihamba noThixo omkhulu. Kunezinto ke bangcwele ezibangela ukuthi ityiwa lena ingabi nasongo. Ityiwa le ingabi nasongo. So funeke sijonge indlela esenza ngayo ngoba kungenzeka ityiwa lena ingabi naso isongo. But if sayicacisa kakhe apha kuchapter 13 ithi paya ayisalungele nto kukulahlwa phandle kuphela inyathelo because ithi uyothini na ukuvakaliswa. If ujonga kakhe ityuwa esikolweni kasifundiswa yi-sodium chloride ilanduka leyo i-compound sodium chloride NaCl ilanduka yabo isimboli yakhona ndiyazi ukuthiwa isimboli okanye ntoni. Ngokunokwayo ityuwa ayikwazi ukulahlekelwa wena khona i-taste yayo, ne? Ngokunokwayo ayikwazi uba ibe tasteless. I don't remember ityiwa ever tasteless. Bakhona ezinye izinto ziluzi taste yazo, but ityiwa ayiluzi. Into eyayisenzeka ke ngeli xesha and inoba nanamhlanje isenzeka, ibiye le tyiwa xa iyogrunjwa okanye iyothathwa kule milambo ithathwa kuyo okanye lwandle, idibane nezinye ii-elements ezibangela ukuthi la tyiwa ingabi nako ukuthi isetyenziswe. Amen. Into ibisenziwa ityiwa njalo ingathathwa ilahlwe kwindawo enengca, ibingathathwa iyolahlwa kwintsimi ngoba bayithe yalahlwa entsimini bizayenza la ntsimi kungabikho nto ikhulayo. Ibithathwa ityiwa enjalo ilahlwe endleleni ukuze inyathelwe ngabantu. Amen. Ukuze inyathelwe ngabantu. And kwaye bangcwele kuba njalo kubazalwane abangahambiyo ngendlela kaThixo baye bathathwe nabo ba uye uThixo abayekele ihlabathi lidlalise ngabo. Amen. Lihlazise ngabo sele besindisiwe bemazi uYesu Kristu, but ngenxa yokuba bengalandeli bengamameli imiyalelo kaThixo uThixo enza into enye ngempilo zabo ahlekise ngazo. Amen. Ahlekise ngabo. Ithi phaya inyathelwe. He carried the idea oba uThixo ukuba singabantwana bakhe uza kusiqeqesha. And kwaye ithi uba siyalithanda okanye siyalinyamezela uqeqesho eneneni singabo abantwana bakaThixo. Amen. Singabo abantwana bakaThixo. Ukuba uThixo akasiqeqeshi akenzi nto uyasiyeka nje xa sisona ezimpilweni zethu, asifumani ukohlwayeka ngokomoya kumoya wethu. Funeke siyazi mhlawumbi insindiso azange ibe khona ezimpilweni zethu. Amen. Azange ibe khona ezimpilweni zethu. Balekile bangcwele siyazi sizigade kwizinto ezawubangela ukuthi singabantwana bakaThixo singabi nasongo, izinto ezawususa ukusebenza kwethu ezimpilweni zethu. Amen. And iBhayibhile ithi kayithetha kakhe bani uSafira noHananiya baye basweleke bandlini. Baye basweleka because uThixo waye wabohlwaya. Ithi iBhayibhile emveni koko kwabakho ukoyika phakathi kwabazalwane. Amen. And bangcwele akudingeki izinto uzi-experience ngokwakho. Jonga omnye umzalwane omoshileyo impilo yakhe uthi Thixo khandincede undipha amandla ndingafani nalo mzalwane. Ungavumi ba wena ube ngumzekeliso empilweni yakho ngoba uThixo uza kuyeka akuyeke uza kuyekela akunikele ekuthini uyenze le nto uyenzayo kodwa akuqeqeshe. Amen. Akuqeqeshe and kwaye nomtyholi uzawuba khona uzawudlala ngempilo yakho. Uzawudlala ngempilo yakho. If usindisiwe masenze umzekelo unefama yenkukhu. So inkukhu every day ifuna uyayitya. Andiyazi noba yi-business, good business deal na. Mhlawumbi business wise ayikho right, but ityiwa xa uyifuna uyayitya. But if ikhona enye inyama uzayilangazelela ngaphezu kwenyama yenkukhu, ngaphezu kwenyama yenkukhu. Amen. Ngoba uyiqhelile inyama yenkukhu. USathane unjalo bangcwele. Abantu abangasindiswanga abantu bakhe ukutya kwakhe kwa everyday udlala ngempilo zabo. But once wena waza nje kwiterritory yakhe, wahamba kwizitrato zakhe okanye wangena kwiindawo zakhe, usebenza extra time ukuze amoshe impilo yakho. Amen. Ifana nalaa mntu uzayilangazelela inyama engeseyiyo eyenkukhu ngoba utheni akayiqhelanga, nomKrestu uba njalo. Amen. Empilweni yakhe imnandi inyama yakhe, kumnandi xa edlalisa ihlekisa ngempilo yomntu osindisiweyo. Amen. So funeke sisijonge indlela esenza ngayo ngoba umtyholi uzawufika ezimpilweni zethu. Sambeni namhlanje sizithathe ezi zinto sazi ukuthi sibalulekile silihlabathi ngokuba siyalondoloza ekuthini lonakale, and kwaye silinika incasa, sibangela ukuthi balambele uYesu Kristu. Amen. And kwaye singavumi sizibeke endaweni apho isongo esi sethu ezimpilweni zethu sibe nokwazi ukuthi siphele ukusebenza kwethu kungabonakali. Sele sithi siyakhonza kodwa akukho mntu sithatha serious. Sele even nenkonzo nje lena sikhonza kuyo ayisenagama lilungileyo ngenxa yendlela esiphila ngayo. So funeke sisijonge indlela esiphila ngalo, sizazi ukuthi sibalulekile phambi kobuso bukaThixo. Amen. Niyityuwa yehlabathi, and then iBhayibhile sawufunda ngayo kuverse 14 xa isithi nilukhanyiso lwehlabathi. Amen. Nilukhanyiso lwehlabathi. Masithandazeni. Baba Thixo Nkosi yethu ngeYesu Kristu, Jehova simakade siyakubulela kakhulu nguThixo ezimpilweni zethu. Sikubulela ngezwi lakho, sibulela ukuthetha kwakho. Siyazi ukuthi simakade xa uthetha sube khona injongo. Siyakuthandaza ke Thixo wethu izwi lakho ulifake ezinhliziyweni zethu, sinika amandla sele siphuma kule ndawo siyokwenza ukuthetha nokuthanda kwizwi lakho. Ndakuthandaza namhlanje Nkosi yami ukuba khona abantu abenza izigqibo ezinhliziyweni zabo ukuba bafuna ukuba ityiwa yehlabathi, babe ngumehluko, babe ngumzekelo kwindawo bahlala kuzo, even nasezikolweni. Thixo wam, abantu abanjalo bazalise ngomoya wakho ingcwele, banike ubabalo ukuthi zonke izinto ebezibangela Thixo wam bangabi nasongo.